chocolate, kidoti choketi, katoto ni keki. Hey.
Nita mwaka bajeti, nika peti keti, kumi peti keti.
Nidyo ngote maivu na njeda.
DJ B.
Maybe ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic. Maybe our love would be, let you let me know you.
Mama, ninge na duari balala.
Lucia, Riti kwena chunya wendo.
Mashari, biri tangi mana mama, my baby, nakupenda mana mama.
Sudi biri kona mama, ni vile kona
mama,
mama. Chocolate kidoti joketi katoto ni keki utamwaga bajeti nikape tiketi kunipeti peti eh. Ulivoja zira ukinisusia itanizidia eh. Wangangane asito kuwachia unanipatia eh. Sambu usaka jori napenda macho yako kororo shauru kanka jori tucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Kajori, unapenda macho yako kororo. Asha, uru, kanka jori. Ucheze kuche kuche kwenye mapuri. Alama, tam, alama tena tam. Oh, alama, tam, alama tena tam. Alama, tam, alama tena tam. Oh, alama, tam, alama tena tam.
On the ones and twos,
Julie.
EJB.
Bad
funny boy, no 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 no.
Okay, okay.
Alambata utamu napenda ukita pasamu unavonipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu yeah, nitachuchumia na kuninginia nimekupania yo takusungulia kastiri waya na masufuria yo mama welala
tamu tamu
ibenguru sangara
tamu tamu
kamata munara
tamu tamu
tuliza papara
tamu tamu
sambo saka chori funa tango kato sezabori shauru munga jori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori sambo saka chori tafuna tango kato sezamori shauru kanka jori tucheze kuchi kuchi kwenye mabori
alama
tamu
kupasiti ukae mwenye uji nafasi siwezi kukuchiti basi niaminu ndo wawasi mini mfungwa kwenye jela yako nifungwa milele
milele
kweli pome mapezi yako necheni nilewe
nila
mbu usaka jori napenda macho yako kori shauru kanka jori tucheze kuche kuche kwenye mapuri
sambu usaka jori
napenda macho yako kururi
asha uru kanka jori
lucheze kuche kuche kwenye mapuri
alama tam alama tena tam oh alama tam alama tena tam alama tam alama tena tam oh alama tam alama tena tam.
Stop me, judge.
bad man and not enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh.
Tiliona nafsi mna huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kuamini yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Hizi bado melitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado naliuko. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio. Jera, subiri lipone, bado naliuko. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio.
Au pingine mimi nisina bahati. Au pingine tu wangu mwajazaliwa. Mana kila napujitweka imani, kila napuanza safari ya mapenzi, meli napungua nanga tu inagiuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so
little. Kwa tamaa za muda mfupi. Hizi bari melitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado naliuko. Jera, tunatamani ukome, nipe likizo mwenzio.
Ganda boy, we love you. Not in my eyes, you must be done. Killer, I tell him, cause I give you umbrella.
I don't feel in this together. Give you my necklace, spender. Give you my last cash, spender. I show you my best friend, friend. I thought we in this together. Give you my necklace, spender. Show you my best friend, friend. I give you my last guy, spend down. Everything I do, I under, 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 understand. Under, 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 under,
www.djb.co.ke.
Hey.
kunikumbusha.
Nikuonyeshe nyumbani.
All the ones and twos, DJ B.
Niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami.
The Spin Doctor.
Maybe ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic. Shake it, you must give me your tattoo, baby. Maybe it's true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing. For you, baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day I'll be the right one, make it right for you. Baby, one day. Kwa mama nipe baraka. Honey, nikupateje mami. Sijui nitake na domba niende kwa mganga nitoe kafara au nikasali kanisa.
Tulewe, tulewe. Rana kipa mwenyewe. leta pome tulewe, kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe, sina dola kini lazima pombe. Sherehe haipambi bila
DJ B.
Hapa kwa bash tumelewa. Sina dola kini lazima, sina dola kini lazima pombe. Sherehe haipambi bila
DJ B.
Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe.
Now hear this.
Above the head,
above the head,
below the belly,
below the belly,
across the nipples,
across the nipples,
smooch those nipples,
mwah, mwah,
smooch those nipples,
mwah, mwah.
Now stop round the jipamwewe. Leta pombe tulewe, kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe, sina dola kini lazima pombe. Sherehe haipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa
pombe,
na kuwa muongo sana. Shida nikilewa
pombe,
naongea kizungu sana. Shida nikilewa
pombe,
demza watu ni waremo sana. Drink basi. Wewe kwa pita mbele yako. Kila mtu kona pombe. Kila mtu kona pombe. Twende basi.
DJ B.
Above the
head, above the
head, below the belly,
below the belly,
across the nipples,
across the nipples,
smooch those nipples,
mwah, mwah,
smooch those nipples,
mwah, mwah.
Now swagger that bugger, swagger that bugger.
She can never get enough of me. Your body high me like lean. When we do it, skin to skin. And as the rush they increase, I feel the drip in your V. Shorty say she feeling so. She grab my neck and she whisper please. Shorty give me dirty splash from my chest to my knees. In a bucket list, I give her number one. She need a bucket quick. And when we done, she feel me like a majesty. Grip, 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 grip. Mmm. Round two, quick, quick, quick. Mmm. Round three, the a bit. Next day we go do one for your place. Make sure that your daddy is known. Make sure that your mommy is known. Switch off that television. Netflix know what I came here for. Shady better shut your door. Cause I know one disturb me, but shawty like it when I drill a hole. When I finish, I go.
Kanumba tarde, kamba mbingu. Akaumba mbara wezi. Kamba nafsi, kamba wivu. Akaumba ina wapezi. Na kukwaja sisa. Siwezi jaribu. Mana pezi kumzani. Umenizidi mahpivu. Shika vima usukani. Tuene taratibu. Bada tuta. Baby, call it a gear. In tam tam, come a pink. Nakuta sweetie, I rote rote. Funde kwenye kuchi kuchi. Shape of viti, come a lotte. Vese cheni shadiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo dereva, so kukwacho.
Masaje, masaje.
djb.co.ke.
Hadithi kunja, hadithi njo, utamu koya, mweza nukupa niko kwa roo, ime ninokea, vision shunda koya iyo, nalo ambea, ntaja kubwa makwa shako, kwa kutu ongea, zena miwa kenoda kitari, nalpatika halali, kwa naitaga sukari, alamba am, na jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali, tuepushe madohari, ya wanadamu, we mtamtam kama binti, nakuita sweetie, arote rote, fundi kwenye kuchi kuchi, shepu vipi, kama lote. Chini shadiliti, sita kijiti, watoke toke kwenye moyo nimekupa siti. Wewe ndo dereva, sa kukwacha moko.
Rest my mind, think while I they push my grind. I got no time for no negative vibe. If you hurt me, my guy, me, I'll give you all to God. Set the mood, it's alright. All I wanna know is bank a lot. Set the mood, it's alright. All I wanna hear is a bank a lot. From P.O. City, I pass a track from Lagos City. I don't go any university, but the boy right now a global citizen. Yeah, and I rest my case for the level where I day. I don't get time at all. Me and I thank my God, cause he bring me here today. Me and I don't get strength to shout to you. So me say, set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. All I wanna know is bank a lot. Set the mood. It's alright, set the mood. It's alright, set the mood. It's alright. All I wanna hear is a bank alarm. I got too many things where I want to go. Many things I want to go. But I rest my mind. Think while I push my grind. I got no time for no negative vibe. If you hurt me, my guy, me, I'll leave you all to God. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. All I wanna know is bank a lot. Set the mood, yo, it's alright. Set the mood, it's alright. Set the mood, it's alright. All I wanna hear is a bank a lot.
Mvumilie mama, tarudi home. Mwenzako nazisaka
tu. You are the only one, the only one for me.
Alexis on the beat.
Mejaliwa roho ya upole. Oh mama, nachokwamba mi uniridhie. Oh mama, japo maisha sege nemnege twangangana, hata wakikunyoshe ya kidole begandama.
Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Nakupenda leo mpaka shoke, na tukidondoka Mola tuokote.
Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe kwa kutoka zama wa
peke. You are the only one for me.
Oh mama,
unanipa utulivu wa moyo. Aha, wala roho yako haina gachoyo. Kukuwacha ndanzaje, pendo kama lako ndapataje. Kala wana
yake takuaje. Bila wewe nitafanyaje?
My dear, naleta vibadia utafurahia. Najua umenimi siku ni kumbatia. Vitamu tamu tavibata mama, usishike tama.
Awala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tuna mindo sidi. Minakupenda sana, tusiachane mana.
Familie mama tarudi home. Mazako nazisaka
dunia. You are the only one.
The only one for me, oh mama.
Oh, oh, oh,
oh, mama.
Oh, 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 oh,
you are the only one, the only one for me,
oh, for me.
What really matter now your vibe? I really want for you, want for you. Don't really have to be the one to go. Ain't nobody fine like you. Girl, I be the one for you, one for you. And I feel like I told you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody could tell me otherwise. This baby will be mine. I feel like I've known you my whole life. Feel like I need you in my life. Nobody could tell me otherwise. Mommy, I know they love me.
Mama, me, I'm sick. Mama, me, I'm sick. Mama, me, I'm sick.
Kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
We
ni moto, we ni moto.
Petea, we ni kama petea.
My money, no time for your shit. Money cool like, oh, I don't care for your hate. Me no fighting, me no fighting, me no fighting. Throwing down drums from bungalow down there. I did my penthouse, you can't even reach me. Me no frightened. It is not your fight, stand down. I'm not the one, calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? Don't have your time now, now. Only mummy bow down. To bambino farabale, oboya ko lari mole. Okay, okay, it's okay, let them see. Trouble no they pay me, kinjaye on a daily. Okay, okay, we go te okay. I just want to hear me, loke loke. Your daddy. My grace, you define. I get it times two. You dey eye me. Let me remind you. No, they try me. But nobody make my belly. Yeah. You got my attention now. What you gon' do? You dey tension, but surely ya kung fu. But I cool it down, down. Cause me no fight it. It's not your fight, stand down. Not the one, calm down. You know I'm not your problem. You can't be me, why bother? Don't have your time now, now. Only mummy bow down. To bambino farabale. Aboya ko lari mole. Okay, okay. It's okay, let them see. Trouble no they pay me. Injaye on the daily. Okay, okay.
DJ B the Spin Doctor. www.djb.co.ke.
Arugula, manu kato, iko sambamba na urembo wa sura yako, mafuzu ya midomo yako, ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naidi takuwa na wewe daima na nimezama chama penzi kisimu, jitahidi unitunzia heshima, wambia wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you, unanipendeza sana we mama. You call me daddy.
Spin Doctor.
Show me around like I lost my way. Telling all your friends that I mean me fail. Baby, see me, I don't need relief. Tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you don't show me, make I know now. If you don't love me, tell me, make I know now. If you show me, make
know now. If you don't show me, oh, make I know now. If you don't love me, oh, make you don't talk, say love me, oh. I, if you don't need me, oh, oh, nobody talk, say you need me, oh. I take this love more seriously, oh. Maybe you're making no play me, oh. Nobody talk, say you love me, oh. Don't play me.
Public goes
Kiki. Say I get blocked, but now the other man you want to go and link up, oh baby.
Oh baby, baby.
I know you say I even got a fake love, but I'm the sickest nigga you can find in this world, and it doesn't matter, baby, got to choose one already.
Right now,
oh,
right now.
So tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not tell me, yo, oh, make I know now. Yeah, if you don't love me, yo, oh, tell me. Make
a
no now. If you
show
me, make a no now. If you
know,
tell me, yo, make a no now.
If you don't love me,
make
a no now. If you don't need me,
make a no now. If you don't need me,
make a no now. I take this love more seriously.
Yeah,
baby,
yo,
make you blame me, yo.
Love me, yo. If you single, I'm gonna show you. Mwendo na mitindo, kama rosy hatinto. Shafuni hizo timpos, azijani acha salama. Mama, ulivyo simple, haujapaka cha maskara.
Nasema kivesi anata pimpo, defu yake shingo. Juno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama. Minongo tujua, ane. Tuona, ane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, ane. Cause you're beautiful, mama. Unaomba tujua, ane, badai tuona, ane, uwe na tufaa, ane, uwe na tupenda, ane.
I guess I'm in love,
I'm in love,
in love with you. I guess I'm in love now.
Spin Doctor.
Me. When these people they come body me, it's why I die sometimes.
Kichokozi mabisho wanapozi wanakata sana bagei wamedata
DJB
minofuni waizi kozi ukisle kinapita na ye tena kimbogi mbogi
mtumbad
ukisle kinapita na ye minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti
DJB
kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti
DJB
kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti
The Spin Doctor
Vicky Fonda.
Me
kushika mnanie na kuja paka na bia. Suku kiniringia chalia kuna kuibia. Kwa keni taingia, jumbu mekufikia. Vako za road trip ni baby kanyagagia. Mini kwa shaila kwa kunja biga show. Kwa unapenda michezo, mina penda biki cho. Castingo za kutani, minta kupadi kwa cho. Minta kupadi kwa cho, kinyonga pa kwa ko. Hey. Minta kutista, kumwagia makisa. Nangori kazi fix, tunapendo kiwa na peace. Hey. Taka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Una nona mini cheese, wakingora ntawa dis. Hey. Hapa unakoma kwa za ntashika kadumba. Apole pole ndoivo tunajenga nyumba. Nikuungana tu kwa uri na uvumba. Wengine wakicheza na situ unacheza ngarumba.
Mina biga show na nyemoti. Love you like toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti. Minapiga shonda nye moti. Ndombo love you like toti. Kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
For a bullet, Bobby's big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule they there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that say which can party here. Everything yaba, everything there. Ah, oh shit. I get many girls with them they come from away. AJ boys and they like to throw away. Almost he go be. We just having fun. We won't. On. Crazy guests like Meg Thee Stallion. But my girlfriend, they yeah, they turn me on. That's why I hold on tight. Hold on, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah. That's why I hold on tight. Hold on, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah.
On the ones and twos, DJ B.
One shot, probably take one photo before the baba then tell us to go. Ah, oh shit. I get many girls with them, they come from away. AJ boys and they like to throw away. I'm a seagull, babe. We just having fun. We won't carry on. Hold on, jaja. That's why I hold on tight. Hold on, jaja. Hold on tight. Hold on, jaja.
Sasambua, tena bila kikom. Naifimu ya kwandani. Na che, etu wae. Minapiga shift ya bodeka. Tina mda wa kudeka. Mapenzesha nipiga chenga. Indio pita. Sasambua, tena bila kikom. Naifimu ya kwandani. Na che, etu wae. Minapiga shift ya bodeka. Tina mda wa kudeka. Mapenzesha nipiga chenga, kizenguwa minasepa. Napiga shift ya bodeka, sina mda wa kudeka. Mapenzesha nipiga chenga, kizenguwa minasepa. Nataka usiku maja ndu
DJ B.
Nipegeche hadi uchei, ila mapenzi nuwe. Oh, ahale. Nataka usiku maja ndu
Mtumbad.
Nipegeche hadi uchei, ila mapenzi nuwe. Oh, Kotepe kama chipsi zeke. Usiku moja ni
uwe. DJ B.
Nitembe ze fimbo ya utembe. Usiku moja ni uwe.
Spin Doctor.
Kotepe kama chipsi zeke. Usiku moja ni uwe. Nitembe ze fimbo ya utembe. Usiku moja ni uwe. Minataka usiku moja ni
uwe. DJ B.
Usiku moja ni uwe. Ay, we. Usiku moja ni
uwe.
Usiku moja ni uwe. Minataka usiku moja ni uwe.
Mtumba
usiku moja na wewe daddy yoko hey usiku moja na wewe usiku moja na wewe unachekeje unachekeje
Utaka kujaribu, ujaribu vitu, usijaribu drag takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Na kuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige stories za maisha. Ameomba kuonja kanogewa kawarupa. Hataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mjuba. Kashambia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna natoa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mumunya mumunya na guna guna. She wanna take a shower kama kawa ni kukua.
Niko tepe kama chipsi zege. Usiku moja na we. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja na we. Niko tepe kama chipsi zege. Usiku moja na we. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja na we. Minataka usiku moja na we. Usiku moja na we.
I gave you my heart, take away. Now you want to pull a fast one on me. I cannot think about how I gave you my love, and you told me I was the one. It's hurting, I feel like you're far away. I know the feeling is mutual. Yeah, yeah. So come with your mama. I know the four baby days out. We about to make it forever. The way that I feel is forever. Yeah, yeah.
Oh, baby.
www.djb.co.ke.
I promise I'ma give you all I got to give. I know free, I don't fall your hand, but baby, give me one more chance, please. Anybody vex when they call police, no way. Make a no frustrate. If you stay with me, you know say you go play. Say or what to lie do to make sure say you remain my boo.
I'm forever yours, baby. Baby, try not to worry. Anytime you can call me, go your family, I go. I'm forever yours, baby. Baby, try not to worry. Anytime you can call me, go your family, I go.
Go your family, I go.
Sitaki penzi la uchoyo, I think
Basi piggy break. Jotu cheze kwa biti ya Alex. It's a wedding day. Tukate keki. Umuimo ni wawapenda nao. Washa redio muangalie. Kisha muimbie. If you love somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them. Call me baby. Call me shady.
Spin Doctor.